Sura ya makokoto kumpata ni protoko kamejawa na mateko kana mateko kukuringa kana ringa kana mamba kitotototo enzeno mindo napenda ugonjwa wangu minapenda kakicheka minalia jama kana nivotea mali yangu kijaliwa minitachanganyikiwa kakicheka minalia minalia kana nivotea Mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa Ni mzuri huyu na mpenda huyu huyu Mali yake roho safi Ni mzuri huyu na mpenda huyu huyu Mali yake roho safi Nita chibaba, chibaba, oh chibaba Amina mwita chimama, chimama wambuga saba Wamoto, shepuji chompaga shingo Dani dahma shalom, sakite na kuwa singo Kakicheka minalia, jama kana nivotea Mali yangu kijaliwa, minita changanyikiwa Kakicheka minalia, minalia kana nivotea Mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa Ni mzuri huyu na mpenda huyu huyu Mali yake roho safi Ni mzuri huyu na mpenda huyu huyu Mali yake roho safi
Yup.